kuva ku rwange noponye kibi ekyabajjajjange ku musalaba komerero libwerere osobola okununula omwoyo gwange onajjukidde bye wayitamu ku lwange nekweyira obulumi mu mutima gwange nasabye mpaka kuwulira mwoyo nzina nendeta nakatuyo nawulidde ng'omusame yakava ku kyeyo esaba otuzinywemu ku lw'ekyo awo nenyimba kayimba tonjagadde yesu
Onjagadde Yesu
Je, nakufuna na wona binji
Osinga ne sirinji
Onjagadde Yesu
Onjagadde Yesu
Je, nakufuna na wona binji
Osinga ne sirinji
Zujukira muziri enaku Nasina kufuna angana line naku Kulia kwa mbala angabi kwa sensonyi Katafide yonze na wona kuhonyi Nekisacho ze chanzaula Nabe ya liabuze kwe nuzi jukira Nopelezo mkono nopanirira Olo abendugu nebanyi njibala Omukwana kwe kusinze kumukwana kwe nsi Kuwako kwa kasera busera Akuita suti hati akuita besti Nchana kusibira mjera Na yomu kwa nogomu kama kwa luberega Kakwe kwa te kwa maso ndaba vyengira Zingandina we sibera na kenyera Kukunde gratu wa sawa na vipapula Cheva nyimbolu yimba Chonjagadde Yesu
Onjagadde Yesu
Che, nakufuna naona vinji
Osinga ne sirinji
Onjagadde Yesu
Onjagadde Yesu
Che, nakufuna naona vinji
Osinga ne sirinji
Nasabye mpaka kuulira mwoyo Zena nedeta nakatuyo Na ulitengo musame yakava ku kyeyo Just to praise my Lord Kubanga vya kula bisufu Eyanzi jam geto na mfula vilode Zenga nalimu si ufu When I lost it became my Lord Ayonate mere misambu Komanda bila ye ya muwane ziranka That's why I'm a sinza vulikate Atana mufu na walude Kwemwe sigelu moli kela vikutate Ye kukole rate kimutaira na bude That's why we are sing say
Onjagadde Yesu Osinga ne sirinji Onjagadde Yesu
Je, nakufuna naona binji
Osinga ne sirinji
Mr. Vision
Only talk to the vision
Why for CS?